wawi studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kirabe hedi be studio tamani o do sawa no baldon aljumare go lewru avril hitande 2016 jena yamde soki do studio tamani mi de tawa ele maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji di yumar waygalo on competitivity yimbe kumini be kabaru siriji le leedi meden di be nangi jaddinke goto mawdo le baleri leedi di o do jaddinke waddama do bomoko do wakkat jono be kollitiwide kanko jatti joddini do won no gubal ansar dinngal le baleri leedi meden di ko honjo tobe kolliti widle hen wattu joni o sa jeyu ko odo neddo nanga ko dum wayi faabade armonobe kan hebirde kabaruji no iyad agali wuri honjo tobe leedi ko duwar mi wi'am be naati le nokko wakkati joni be naati caggal ko yibbel didon be nangaale sa haleedi meden di hollitinde wiide wakkati joni goto nanga be ka jatti ko dum mudo en ana e bonanda yi ngaddi nokko noddeteedo grand bassam le leedi ko duwar bi wolleji faabe jano kaldule kawrangal hani tabirede le leedi meden di hollitaabe de kawrital wadi baldi do bomako do le ngal do kawrital wakkar jono be jewa dati hedi be kan se ko le hen yalla jam e dejaran ni bale nokku meden o sikrab di wonon sembe kabaruji di min jogini on do bete ande di bismillah modon e hebaade hollitinde wittan do won jaadinke goto mawdo kanyin nangali baleri leedi meden do nangama do won kerol meden hakkun meden en e murtani o do jaadinke o waddama do bomako do ila alal bar jabbinonde hollitaabe do won yimbe la kumni be kabaru siriji leedi meden di mangal pad en be kanyen jowi juude do makko fa keben famtade kede Muhammadu Samaseku
leedi mali lefol leede de fuf ana dartan non Suleiman Keita taggal ko golide pelle satinbe dina tumutube ko woni ko o battike iyad agali kanko dun woni landin do fay ko boyali bonandaji miseni e fakuladi mangal patbe mali be kuliti wide le ladde wagadu hedere wulo sokulto woni ko onanga tawi o mo wondi non landinade hewtoyde horejo fedde ansardin o sorras en leen mali woni nangudo mo Suleiman Keita yo inde ande bangal horebe satinbe dina jeyabe leedi mali le baleri mudum o mo mila dun latade jo indo fedde ansardin de le o don nuku leedi ndi alal barande woni ko o wadda bamako halfinabe kabaru de nagu be kuliti wide o nati e juude batte neddo mako goto nangado le wuddu leedi mali ndi ana wara lebi sede hande
ko dunke ande kolliti widle o do kabaru sa jeyi kanko no dirtedo Suleiman Keita ko nanga wakkati joni o ko dum hollita wide tan dum woni iyad agali o kabaru nyibudan bay hebede wakkati joni o no worri no be kolliti widu sa jeyi o do neddo kanko jatti joddini dum woni kabaru sariya dum woni gubal ngal be no dirta ansar dingal le wuddu leedi ni kanele baler leedi ndi kede kanko no dirtedo Serge Daniel o ko halido hen do focci tan Muhammadu Samaseku
dun
yo jobari jatti non o do gorko mo dubi 44 e jeddi ana wonno le fedde ansardin mu iyad agali wakkati tedalaji leydi ndi tagal tidalaji di woni ko o wari moti le wuddu leydi ndi natude le fedde bamtare masina ka o boyari don fey o yari baleri ton joinode fedde ansardin kanko woni kadiado iyad agali le wuddu e baleri leydi ndi sifa hono no Muhammadun Kufa worri le wuddu ndu kanko dun no o worri le baleri ndi tajori kay nangugol mako wadan mande mawde le fedde nde sabi humpitali kewdi kabata juude mako bangal katibaji di sike wala kay dun wada hello mawde le katiba o le fedde bamtare masina e kanye kala on be le kabaru satibe dina
pour le djihadisme tout simplement
e kollitiwide honde tobe leedi ko duwarndi naati do bomako do ila alal bar jabbinonde narre mabbe de wadi wakkat jono caggal hono ko yimbel dino be nangale sa ha leedi meede ndi ko goto mabbe sikita wiyede ko dum ana do wono bonanda e ngaddi nokku mabbe no dirte grand bassam le leedi ko duwarndi wakkat jono do won neddo goto do ana hakkun mabbe mo yita ka fa hande o e hore mudu e jaddinke malinke non kede do won Muhammadu Samaseku
njedobe kabaruji AFP kollitiwide yimbel hafnabe kabaru de nagu leedi mali humpiti wargul horobe leedi Cote d'Ivoire nyande alal barande wallude golleji horgul ngul faabotobe be kolliti wiide jiddal mabbe faydini fa sanne wakkati joni o horobe leedi Cote d'Ivoire be ana wundi e fawdi landi do cikitaabe didon nangaabe lesa leedi mendi so ngadda bamako gollude kabaru denagu leedi Mali kolliti wiide de leedi Cote d'Ivoire de ngardi dun e bondere mo be nangi be salla e be fondabe e be leedi Mali jogibe fa ha le hala gollirne de bondere be didon be martini be kumpa ko heewi horobe leede didde tottondiral hakkilaji do kabaru kunta dalla mo mila latade nuygal landi bonandaji gram basamdi hande o jatti o dogudo kunta dalama kunta jala yo malinke non e le hala goto e horebe gendarmerie tumbutu cikitaado arandejo nangado jamma asawer oto gundamto ana mila latade donnowo mobile e burde fuf battade nuygal bonandaji di faha e le hopitali yimbe le gendarmerie be dido mo nangado nyande asawer nde to gositu yadiri wide o simmi yoga e bonderebe abijambe o wallibe dun huntude haajuji mabbe kewdi fadde bonandaji di
sakiraba do mbay lintri mi jojjumodo e hollame bemal ande galmi noddirta phase Facebook ngal hollitinde wi dum onon fa jeeno kaldale kawrangal han tabirede leleedi meden dibe koliti wiide kenya suudu assemblée nationale wondu leleedi meden dum be gottiki wakkati jono no laamu hakkunde jahani joddinrede le saha leedi meden di député ngabe gondube laamu obe fu koliti wiide wakkati joran tawdale o do golle ka kambe lutindirbe laamu obe hollitaade be joppino ko be koliti wiide kambe be tawda kay dido golleji di laamu obami wakkati jono miccitede wi dido golle jan hanno gollede ko yaat lebbi jagom hande wakkati jono dum be koliti wiide baler leedi ndi dum won do golleji himbe watna be jubbaaki fur hono be yimbe be ngaran joddinede fa hande nan kulli tan wi tan kabaru jam e deder no han tabirede le leedi meden di kenya be mbi kawrtal mangal timmido bomako do le ngal do kawrtal wakkati jono yoga e halaji di funjoyi ki fa jeeyal hono kebe kaani hebirede le kereduuji di le ngal do kawrtal baldirdu wakkati jono be jeewi le hen dati politique di be kaani yaltinde le hen fa hono sari hakkundeje du haani wadirede kede kanko no dirter macce marlio yo kanko laami do no heejoji le der do walde humnide kabaru yirwere ko haali do hen do faccitaango muhammadu samaseku
cette conférence nationale et le
ngal do kawrtal leedi di berde kawrite do kawral momi indiri kawral iwrowo leeleere sifa nokku tottondiral hakillaaji hakkunde halfinaabe kabaru majjun e pelle de e gollude laamu furba de e ciudi ministruuji leedi ndi kawrital ngal wadam pecce pecce yimbeele ewtobe tobbe kewde bangal golleji talkuru sinyinaandu du ono kabaru politique e kabaru kominingaaji leedi ndi wakati jun o jaati men gondi ewtude kabaru sariyaaji muudun ciagal dun e lekkede nyaloma hande o min ewtan dun kabaru yiwere gure de e leedi ndi fuf ono no dun furani letal kru jam e deeral
e mise en œuvre toujours de l'accord de paix
be koliti wi yimbe la kumini be kabar ndenaagu leleedi meddi nden gonde hokkindirde juude oni fam kanyi e ministre ma faabe je wakkati jono yalla hono be kani sakiraade bonandaaji ngattedi wakkati fu feewde roobe le ngal do kawrtal ngal do kenya do bomoko do be jeewa datiidi be kani yaltinde le hen roobe le be tawe de bonandaaji ngada feewde mabbe fu be do roobe le mbay faabede ko yaawi kede kanko noddirte no moise nyaare kanko no kumini do woni yidude kabaruuji bonandaaji ngattedi roobe di ko haali do hen do foccitaango muhammadu samaseku
l'objectif de la télé
imma de ngal kawrtal ngal yo fa hebande jawabu torraji fawde e rewbe rentinde faabotobe fuf salla e be tottondira hakkilaji doono habugul torraji fawde e rewbe e birtalawul e kanya walude be hebande di dabareji goddi golle polisaabe majjun yo faabade torraabe batte majjun jaati be nyartini numero telephone 8333 salla jama o ana heba wadde humpitali bangal torraji di yela amen yo andude wonbe ngata salla hono dido golleji faaba fawde e rewbe torraabe juutirta balde
wakkati jone kalan wono kabaru golleji sukabe jokolbe leleedi meden di walde humnindi dido golleji be koliti wi hono ko wiya sukabe ko yaata uynaaji sappo ana kan yaade gollodo leleedi har mayndi ko so dido kabaruuji immina wakkati jono be koliti wiide sa jey dido kabaruuji imminaaji ma jaati dum e tawede furdube mbibe dardano wadirte fu yalla be do sukabe an totte haggeji muudo hen kede kanko noddirte dono Ablaye Betraware o kanko nono jokko walde nebe noddirta ANPD ko halido hen do faccitaango Ousmane Niali Boudi
la suspension de la
dande golleji talkurundu min cinnina hakkunde amen asko mandu won kabaruuji di men maati dun wadi de men darni tafon farde amen darde hono dum wordi de men keba jokkintinde golleji hono rewbe jobe ton gullude be hono be gollirta mina mile kina men dara hono dum wordi tawe se bandira meden rewbe jey ton gullude fu e be kayba e gollintaage no boniri tawe sini be golli fu be keba nafa e baydu wallude yirwere leedi men di kabaruuji men gondi dara hono min ballirta be jiwde e tidallaaji di be keba
a certaines difficultés liées à ces aspects-là.
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sekirabe njurneden jeewe yallo do ne le raison ngaji meden di wakkati joni en puddirando kuccala do be koliti wiide yilaru fuddito kuccala to njowindo wakkati joni o do kabaru anka jam e deedere fina tawa fa yotto yo hon ha burima hani rewmirede le ngalure kuccala de le majjumbe koliti windu do yilaru du saaji wala fu koni faana mabbe faabe je yallo hono be kan lanirade kawrtal mangal do on arandewal njowi ngal wakkati joni o do remgol ha burima ngal do kawrtal an hani wadde do bomako do bandile 10 gol lewru avril du fa yotto yo 10 e jeddi lewru avril du Ibrou te ngardam faado kaydo don dubbe kolliti wiide kawrtal fuddi ton kenyen dum won anka il hecci kenyen jattibe mbi ngal do kawrtal fuddi ton wakkati jore be goddi e miijade faabe jaa yalla hono be kaani sakiraade hono ko bonandaaji ngatte wakkati fu feewde sukaabe roobe ko wakkati jono dido bonandaaji be ciifi dum won wattude sukaabe dewle ila jona e fa yotto e haddu golbi be roobe lanni be o do gollo suudu wondu to kayto humininu kabaru yirwere roobe kanyen e galleji se wurute ngardam faado buram do be kolliti don yimbe le joxabe nanoyde luma be gonno do camion goto holi tawende yimbe le bombe sumbube palibe le lawol ko be palibe do yimbe le ko be teti kala ko woni e juudele mu en fu hunde fu ko nafata wala ko be jeppe juude be do yimbe le holi tawende be do yimbe le be di don do moto ngaji be gonno le majju yabbe jaddi ko yaato uyna chapande jeegom tu secret do katte nyalom hande kabaruji meede dimi joto on kala do bo don tawede le mali fu e mangal mudo hollitinde wiide no hum jire wonno to boggi jamde tomi umar waygal yottini on do kabaruji di kedde heda do e seeda honno andirton no yotere meden de an heddi chagal.